follow DJ Gaboo on Instagram at DJ Gaboo Addy Teacher and on Twitter at DJ Gaboo _ Addy Teacher.
15 Canaro Blanda Wet 15 Canaro Canaro Blanda Blanda Wet.
Bookings, just hit me up 0729-691-892
and call me DJ Lily and Adet, watch out to wear. Namanzi psycho, fiatu Kadem kalikuwa kanasumbua nikajua kakadem siku moja kataniwa. Nikapata mwingine mali safi lakini alikuwa na baby daddy. Mtoto wake akaanza kunita daddy, baby daddy, tulishika na mashati. Nikapata mwingine na mahaga alikuja kejani kuchapana. Uode malikuwa na shtua, tuki make love alikuwa na bonda sura. Nimetafuta kila chuo, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Wewe nimetafuta kila chum chum, nimetafuta kila rima, we natafuta mdenge. Canaro dating blunder, nilienda date risky, we dem alikuwa nalewa whiskey kidogo akaanza kunita baby baby. Umenijua 2 hours unaye manze ya pindi vako zangu, anataka nichore mamurio wangu, anataka nichore ongwelo yangu ni aende ili nibaki peke yangu. Una ya kisikia sauti ya madem ya shinde ya kisema sema I love you sema I love you, nasikia madem hapo sema I love you. Nimetafuta kila chom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Wewe nimetafuta kila chom chom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Canaro dating blanda, mara mwisho mi kwenda date demali ni show. I have a lot of guy friends kidogo mahag mahag, akiona chali mahaga iwezi. Minataka penka mimi, anapenda reggae ka mimi, anapenda genge ka mimi, simple living ka mimi. Minataka tu mdenge uleta ni red ka senge, kama unafikiria ni wewe ni DMIT meta genge.
Kata udari, you know udari, kipanda udari. Function we na jia jia
Pose.
Kulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu alai, tamu alai, mama tamu alai. Kulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu alai, mama tamu alai, mama tamu alai. Mwondoko wako tamu alai, ukiniguza tukicheza tamu walai, tamu walai, tamu walai. Eti baby anapenda, anapenda njaro za kipole pole, yani mwendo wa kobe, 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 kobe. Kasherika napenda, katumaya ina tu soseji, alafu mwendo wa kobe, 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 kobe. Na mwaga jasho, sho, sho, natokwa na pepo, po, po. Shoti kama ya Ronaldo, do, do. Ngozi ulivo nyoka, malaika, my darling. La, 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 la.
Unavonipa kwa pepi, madali nasikia tu pepe. Kama resource, nanti pepe. Nasikia tu pepe, kuruneti.
Ulivo fundi nyumbani kwa pepi,
I'm gonna sit down, and you're hanging out with the DJ.
Dakta, na dakta na uba lako Tumba prakata Rumba chakata Ai pambata Wanchezesha na kwa itoa
Baby nipe tena Iwe chachu ya mirini Una nibembeleza Mwaki pesa na shilingi Nite nite ata kiutan Chagwa mwenyewe tanita nani Maneno ya nandoka kinyani Sauti nyangu deka, deka
Nite nite ataki utani Chagwa mwenyewe utanita nani
Maneno ya nandoka kinyani Na sauti nyangu deka, deka
Nani kosha roo
Nikipenda wivu unanisumbua Tena usha nigundua Mikuwa kuna jishebetua
Yani mambo kwa kosa mbamba Nikiwa nawe niko salama Kitandani mechi kandanda Tunacheza kandanda Nitendite ata kiutani Chagwa mwenyewe utanitandani
Maneno ya nantoka kinyani Na sauti ya kudeka Deka
Nite nite ata kiutani Chagwa mwenyewe utanita nani
Maneno ya nandoka kinyani Na sauti ya kudeka
Michezo yako kinasti nasti Biki biki Heavy heavy Mama mimi napenda aga Olivo shona kunongo nangu Ukidunga kete lafi na mechini Unanimaliza Ukifunga dera unanimaliza Michezo chumbani Oi nakufa Unanimaliza Oh mama Wewe ni my sugar sukari Ulivazidi utamu ni kuite asali
na siri gani hapo kwa mauno. Mtoto wa Salome anamwaga mpaka bone marrow. Labda unatumia anointing oil vibaya, kuzi unavorombosa kwa panja rombosa. Sijawahi ona toto uko heavy ni bebe bebe. Nizame topeni ni gware gware. Simindi ya fundi wa kuchelewesha. Bwana slow motion. Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao.
Kama perfume ya waria improve siyo soft in the bondia. Wezi angusha ata kijaribu kudandia. Hinju sweet love wachana na izo bandia. Umenipea watoto na ito mami. Na bado na joto la mimba papi. Teno kani launch kama sani. Diana kiburuga mtani.
To be gone, I should to go sane. I still I'll fall for you. I will fall for you.
Hata maneno waseme watu piganishi minawe. I still I'll fall for you. I'll fall for you. This love is unbreakable. 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 Our love is unbeatable. 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 Unconditional love. Nakupenda unconditionally, baby. Unconditional love. Nafunga break, kwako nafunga break. Ni wewe tundo na nipa city cake. The way you hide me like a marijuana. Asemi lele situtapenda na yeah. Oh I love you love. No weather can stop this love. Forever wanna be your baby. Can you be my only? This love unbreakable. 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 Our love is unbeatable. 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 Unconditional love. Unconditional love.
Mapenzi matamu bana. Sijazoea kupembelezwa unavondekeza bwana. Tupendane nikupewana. Kina safari na lola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia. Matosi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki. Nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali. Kupendwa raha, raha. Isiyopitiliza.
Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Sheri. Kupendwa raha. Oh, oh. Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, that you are my beautiful thing. Kwa penzi lako mimi nimeloa. Na kukunda my baby. Ooh, yeah. Yeah, forever my baby. Tofauti zetu tuziweke kando. Ukinywa chaga daddy. Baby, yo, yo. Milima na mabonde, ah. Nimepanda nikashuka, bado minarudi kwako, ah. Minarudi kwako, baby. Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri. Kupendwa raha,
raha.
Hey, oh.
Jamani kupendwa raha.
You got me in another time. Just one time.
Bring it up slow. You a bad chicken, do you already know? Back to back, baby, you kill the show. Worldwide is international. Switch it up on them, getting on the low. Nobody messing with the flow. Don't stop it. And you know she got a home. Worldwide is international. And you control me, control. Another dimension. You got me in another dimension. Why lie? Dimension. You got me in another dimension. Why lie? Another dimension. You got me in another dimension. Why lie?
You wanna ginger, yeah. If you wanna chill with a winner, pull up on a nigga, nikuonyeshe maisha, yeah.
Nitahakikisha usitofuliza. Anywhere you wanna be, baby, I'm ready to go. Sema tuanzie pari ama tuende Tokyo. Can you control me, control me?
DJ Gabu on Instagram at DJ Gabu Adi TJ, and on Twitter at DJ Gabu _ Adi TJ.
I don't want nobody, I don't want nobody, I don't want
nobody else but you.
I don't want nobody, I don't want nobody, I don't want. Basi kama ni kupatwa, nimepatwa mimi.
True.
Sijiwezi na jikongo jate, te, na jikongo jate, te, te. Kwako sija kurupuka, tena na kwa minyo. Na wakika kukubisha peti, usiruswa nicheke. Yeah. Jepo mingine nafanya kwa kuigiza, mapenzi ya kule. Unimisi unizoe, tukandane. Hata kuruka ruka nimesha maliza, mapungufu yangu unibebe. Uwe mwepesi kunisame, tusiachaneo. I don't want nobody, I don't want nobody, no. I don't want nobody,
nobody else but you.
I don't want nobody, I don't want nobody,
nobody else but you.
I don't want nobody, I don't want nobody, no. I don't want nobody,
okay, King Kaka. Nimepata wife, nimepata good thing. Leta kidole ya pete, umepata new bling. Mapenzi na flow flow vile missing. Itaniwasha sana ukigo missing. Safi, unataka diamonds au platinums au. Unataka gold au silver au. Unataka utulivu na sifa. Ouch. Bado ya nikikuona mi ushiva. Through sickness, mama through health. Na kwa msoto mama siu help. Simu yangu ni yako, siwezi kosa kushika. Na kizedi kibotu naingia Costa Rica. Mola tulinde wasitukosanisha. Ukikosa hudi ya utakosa tisha. Beba Louis, beba Jomo J-Bag. Sikusumbui, labda usumbuliwe na jet lag. Ukinipenda leo, kesho mini payback. Na nakupa live live, sio mambo ya playback. Sasa tutongapi mama utabeba. Ongeza utamu za kibongo flavor. Trust issues. Tuko salama sana. Na tukikosa ma tutangangana sana. Tukikosa kabisa tutomba kwa mama sana. Ndiyo maana weni wa maana.
Japo mengine nafanya kwa kuigiza.
Just acting ma
mapenzi ya kule.
True.
Unimisi unizoe tukandane. Hata kuruka ruka nimesha maliza. Yangu unibebe. Uwe mwepesi kunisame. Tusiachaneo. I don't want nobody, I don't want
nobody else but you.
I don't want nobody, I don't want
ain't nobody else but you.
I don't want nobody, I don't want I don't want nobody.
DJ Gabu, DJ.
Utaki basi kwa unataka pima. Kwani we unanipima. Mapenzi maji kondo unataka. Kisha unapata. Are you okay girl? Are you okay?
Are you okay?
Are you okay girl? Oh no, are you okay?
Are you okay?
Are you okay girl? Oh no, are you okay?
Are you okay?
Oh, are you okay girl? Oh, are you okay?
Are you okay?
You are my chocolate, but to you I was just another petal. I nilipaka wana dawa sina. Moyo ulinivunja vunja.
Bona moyo unaumiza. Unautafuna kabigiji. Ay, na nilikuwa mwaminifu. Nilipimwa tambisiti.
Are you
yangu sasa kwa nini nisipoke? Zawadi ya kiyoyozi palipo joto baridi unipepe. Tena baridi si nyingi kiasi usingizi mwilete. Kitoka kazi ni uchovu mawazo nifanya ya pute.
Hivi ushapendwa? Manake nikipenda waga napenda kweli woga wakutendwa. Usihofu mimi si kama wale matapeli. Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe. Nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe.
Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe. Baby, nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe. Hakina chako cha mapenzi nishazama. Kufuza niisha ukitazama. Mini wakupeke mwengine apana. Mwano sema watasema sana. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Zawadi yangu, zawadi yangu. Zawadi yangu, zawadi yangu.
Kwa giti taika wakali no mafisi wasisoke. Kutuze sarafu mikono ni usinipote. Niruhusu nikugandisha. Umenishika papa. Unachotaka mini sawa. Mananisha paka.
Jamani penzi letu limepopea. Nimepata wangu mina pepea. Kita usina ringa nkitembea. Unavonipenda na jichekea. Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe.
Na wewe.
Nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe.
Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe. Baby, nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe. Hakina chako cha mapenzi nishazama. Kufuza niisha ukitazama. Mini wakupeke mwengine apana. Wano sema watasema sana.
Nikulishe kwa mkono na bado uliamua kuniuma, baby. Ah, unanipa pressure. Ah, mina kesha. Unanipa pressure. Ulichokifanya si kawaida. Unanipa pressure. Ah, mina kesha. Unanipa pressure. Ulichokifanya si kawaida, baby. Jisemine umiswa bado kitu kanamia hujali ya jisemine nilia. Ya biti nitumie madawa. Nidanganye mafansi kosawa. I'm back to the streets lonely. Sikwizi na jitumia nga flowers. Sita kubali tena. Ndiyo miswe. Roho nimegeuza chumba mama. Nisi umiswe. Kado unanipa pressure, mina kesha. Unanipa pressure. Ulichokifanya si kawaida. Unanipa pressure.
Call me
DJ Gabu.
safi, macho suku.
Ukiniangalia moyo wenda kasi.
Tausi, unasahili sifa.
Milele na milele, you be the spice of my life.
Nikiwa na wewe,
everything in a feel alright.
Nakuwa zanga deile,
girl you know you go blow my mind.
Nikiwa na wewe,
everything in a feel alright.
Nasinzia nikikuwaza baby.
Yeah.
nuru. Natatoka Kenya kwa huu, nisiseme mengi nitakufuru. Na wewe teka kinuma, unasema kino paripo chanika amepashona.
Kwangu kitandane, akitaka tu banane. Risiti kila kitu mbili, hamejaa maalama kwenye mwili. Bado yuaja kwangu kitandane, akitaka tu banane. Anamlale, anamlala, na sio siri, sio habari. Anamlale, anamlala, wala fichi, sio habari. Niliambiwa kupendae, atakuchiti hadhara. Niliambiwa kupendae, atakustiri hadhara. Jaribu kundanganya kama wanijale, kama wanijale. Jaribu kundanganya kama wanijale, kama wanijale. Jale, 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 jale.
Like you care, like you care, like you care.
Ile sidanganyi unasema mimi nadanganya. Utasikizaje masikio yako shaziba na macho yako yanaona vitu na kuna kitu nafanya. Hapo ndo tumefika na kuongelesha nkiona unaona niko guilty ya imacha kitu nitasema. Daniel roho inaumizwa nasikia wivu nkiona wale wanapendana bila kushukushuku sana.
Ile inafaa
bila unataka kufanya fanya leo leo kana panda cheo cheo nipande kana shuka basi nianze kutafuta stage ya mine. Yeah, jifanye kama una care pia utaniamini uone vile na kuchange ya mine.
Oh, she won't kill a bad man tonight. She wanna make love to me tonight. Oh, she gonna make sick my mind. But I don't mind, cause you know she got a black eyes. How big buds got me amplified. But I'm not bad like a Jana tonight. Guess I'm just awesome love. Yeah, yeah. I don't think I'm gonna get used to her. Oh, she's cool, she's so fun, she's smarter, oh yeah. Manzo aki feeling yoni gusa na nipandisha mizuka kila taa. Katoto katamu kakusitu, nilisha kapeli kanga gitu. Kana sema kano penda bedroom, bedroom.
Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? Baby, ina girl toto mama shiri, halungi na ne mama o. Kuri chenge nyoko chunga. Chingi nyuko mchunya Mashiri Biri tengi mana mama Mibi Biri tengi mana mama Mana kakano niki Kinu kakano singi Mana kakano niki Kinu kakano singi
Tanya tika ocha
For bookings, just hit me up 0729-691-892 and call me G-A-B-U DJ Gabu, DJ Gabu.
Mungu, ataka lishu nyumbani atoka Katili una nafsi una huruma Hata kwa ushahidi, macho nilifumpa Sikutaka kwa mimi liogupa itaniuma Kwamba msaliti wewe, kwa tamaa za mda mfupi Bizi bari umelitosa, kawekeza mda mwingi Kumbe bure na jichosha, yote wewe Tulojenga kwa juhudi, umebomoa Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa Jera Subiri lipone, bado nali ukuza Tera, tamani ukome, nipelikizo mwenzio Tera, subiri lipone, bado nali ukuza Tera, tamani ukome, nipelikizo mwenzio
Kuja tuketi tusuluhishe Sina hasara baby Jaribu kuwa mtu mwenye kima Nisikilize Nijiteteye Nikupia na mtazama wangu Unafaa kunipa fursa Usinizibe Chanzo za kero zote Tunafaa kurekebisha Oh oh oh
Kukweli Natumina kupenda
Nasema ukweli mtu
Kukweli Natumina kupenda
Sikudanganyi mama
Kukweli Natumina kupenda
Nasema ukweli mtu
Kukweli Natumina kupenda
Oh oh oh
mm. Unafaa kuliamini Nikikueleza niko kazini Misikuchezi Ni vile kwamba siruhusiwi kuwa na simu uko kazini Sheria ni kali sana Na tajiri ni mkali sana
Unajua nimekufeli mara kadhaa Lakini usiweke kwa moyo najaribu Kupata imani yako najaribu Kupata upendo wako tusiharibu Kwa malumbano tusiharibu Kwa mizo sano
Kukweli, natumina kupenda
Haya mama siporojo
Kukweli, natumina kupenda
Sia mza
Kukweli, natumina kupenda
Nakupenda mama
Kukweli,
natumina kupenda
Kama wakitanda minda kupenda
kuichi kuichi Atam alua jigi jigi Bani malo ni kukidi gidi
Hey kama weki tanda mino kuichi kuichi Tam alua jigi jigi Bani malo ni kukidi gidi Wanasema kibaya chajitembeza Wanasema kizuri chajiuza Acha mdomo waze, na mwaga mate Na uka mtuwa nyoka pangoni
hey, Usije nizingua
Wataona fire
Jameni mapenzi kiburuge Kinaburuga
Kimenikata maini Mwenzeno tasiamini Mapenzi na changanya Mpaka matonya na imba violeti Inachanganya Mpaka mwenzeno na imba chokoleti Changanya Mpaka na chibwa na imba jejeje Unakipa aje Nifanye aje
Tazame wapi kama so kwako my baby Oh na 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 Kwa wengine no Peke yako na kupenda mana Wendo wangu my lover Oh yeah eh, eh, ah. Vile na kupenda mi amor Ata nguvu ya kuchiti misina You are my only one You are my only one I was thinking this is party I'm thinking about you
Ni wewe nuna waza waza
I was thinking this is party
Kutaniki la 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 la
I'm thinking about you
Ni wewe nuna waza waza
Nime kuchora we Chora, chora Nime kuchora we Kwenye moyo wangu Nime kuchora we Chora, chora Nime kuchora we Kwenye moyo wangu Auna maringo Nice to meet you mama jojo Na kupenda si uongo Kwako na kesha kama popo Kisura Shepu mwendo na tabia Kwako na rithia Umeniteka roho Basi tufanye mambo juji na isi Malavala papa kanaiti Leo sinyui pome nipe waini Benzile tuliwe faini Ausi ngezi sipati I'm thinking about you
Niwe vitu na waza
Ausi ngezi sipati I'm thinking about you
Niwe vitu na waza
Tuende mbali wa chunde Usi niache ni nguo
vacation. Two time, what a beautiful creation. Thick thighs save lives. I'm stuck in all your thighs, looking in all your eyes, girl. Oh, you're my motivation. Oh God, what a beautiful creation. Thick thighs save lives. I'm stuck in all your thighs, looking in all your eyes, girl. I'm stuck in all your thighs.
It's a bad
You
know I love it, heavy, heavy, wavy, wavy. Thick thighs and a little belly, belly. Sweet mama, uki die, niko ready. See confirm, niko spoil the weekend. No speeding, steady, steady. Niko majin, naskuma big machine. Tumeshikana, tuko ma skin kwa skin. I'm any pin, but ni meji pin. Oh, oh, what a big bam bam. Nimeongeza size ya kitanda. Cause baby love, you're a wonder. You should know.
One time, baby, you're my motivation. Two time, what a beautiful creation. Thick thighs save lives. I'm stuck in all your thighs, looking in all your eyes, girl. Oh, you're my motivation. Oh God, what a beautiful creation. Thick thighs save lives. I'm stuck in all your thighs, looking in all your eyes, girl.
Size matters, shampata. Toto matata, yani somebody's daughter. Umenifanya kwako nimekuwa stalker. Glemo umbika from the top to the bottom. Ushaipakata, ushaipaka. Utaipata vile we unaitaka. Utaniua vile leo unaikata. Nitaiua ile siku ntaipata. Oh what a big bamba. Nimeongeza size ya kitanda. Baby love, you're a wonder. You should know.
One time maybe I'm a motivation. Two time what a beautiful creation.
Baby beautiful, Mungu kampatia. Una vigezo na itaji na famu ufika. Ya mapenzi mtiani, yo bado sija upita. Mara nyingi naendeshwa na ujana na kuaibisha. Kwanza ni kupongeze kwa kunivumilia. Nelewa ujana moshi na kungangania. Would you mind me, baby? Kufunda vema uzuri wako tabia yako ndo naunivutia. Ni kama diti nzuri au tunaikiza kipindi. Jinsi tunapendana. Kwanza ni kupongeze kwa kunivumilia. Leo jana moshi na kungangania.
Yo, this is Selena, the girl, 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 and you're hanging out to the DJ Gabush. Teachers, take it away.
I'm feeling your vibe, now I'm not you. This side, name it this side. Chukua, name it cool, it's a maua. I'm feeling your vibe, now I'm not you. So this side, baby, this side. You may start a bomb, by the way. Kasare kunyonga, by the way. Kauna dai kuchoma, by the way. Niko inside, baby, inside. Are you coming over, by the way? Tonight you know we finna go all the way. Dime to my location, by the way. Niko inside, baby, inside. I know you know I'm into you. Deep down, I know you feel me too. I guess it's time we run them. Call me, you can fika this side. Me amua. I'm feeling your vibe, now I'm not you. This side, name it this side. Chukua, nime kulete ya maua. I'm feeling your vibe, now I'm not you. So this side, baby, this side. Najua kuna curfew, by the way. Hope you're coming on time, baby, don't be late. Kauna die from to tamarinate. Inside, neko inside. To Hamaghetto, by the way. One day you know we finna go all the way.
fine dining. Private jet be flying inside, yeah. Badman setting, my fella, my movie, my paja, not my penzi. Love it to moto moto, yeah, me five star loving. Need you alone, pretty baby, won't you just sign? Ni me amua, ni wewe ni nachagua. I'm feeling your vibe, now najua.
This one they've been asking for, right?
Sound like Kay,
OG. Alright, let's
DJ
go.
DJ
Girl,
Gabu.
If you know you got it all, then tell me why you want it all.
Cause I can.
Tell me why you want it all.
Cause I can.
Talk to me.
Hadito, malini safi ngozi nyororo. Zangu za designer Christian Dior. I can't afford it. Cha muhimu kipita choko. Sinisumbwe na chini ya 12 years mature. Sipigi order na glassy no more. I can't afford it.
Uja lazimishwa kaka, vile tuwe ulinipata
hapa.
Ukaomba kuwa wangu my lover. Sasa vipi wataka nishushe kiwango. Kiwango bidi yangu, mali yangu. Nimeitiririshia jasho hivi. Tiri, hivi, tiri, hivi, tiri. Nimeitiririshia jasho hivi.
Toshana, kwanto pimano. Launa lako hasifai kufanana.
Unaumama, fikra ni eziza kina dagama. Kukiumana, mshika lako pieta kwa salama.
Uja lazimishwa kaka, vile tuwe ulinipata hapa.
Ukaomba kuwa wangu my lover.
Sasa vipi wataka nishusha
kiwango. Kiwango.
Shia jasho hivi. Tiri, hivi. Tiri, hivi. Tiri.
Check this out.
Zinipimie.
And it is not a guarantee, no it ain't. Even though you independent and you paying all your bills. Sinikumbusha misi gotta me. Why you do it? Cause you inconsiderate of our brother feels. Na kiki umana.
What's up? Who you gonna call? Cause I won't be there. Wemschana ebu chungana.
Be careful.
Hey, don't flatter yourself. Cause really I don't care. Pudinga si makosa mami. But don't be thinking you a boss shinda me. Good girls wanna floss mama G. I wanna penda to could chop my money. And ain't nobody hate on you, but if you wanna be my lady, then you
minimize your spending habits, asking for a lot. All these money issues, girl, they really
don't
gotta stop.
Don't try to pay me, I'm a lady, not a baby. If I want it, I can get it. If you think it's too much, don't try to pay me. I'm a lady, not a baby. If I want it, I can get it. If you think it's too much, tough.
Jumba na magari mazuri, kila busara shima na ikima. Utungwana na isani, mpende mkeo na atakupenda kweli. Nani sitiriki hata kwa dagana ugai. Penye fura na mapenzi na uyabu. Penye mapenzi yana nyoka mambo. Tena nanipenda hata kwenye ngumu ali. Na mina mdekeza kama penzi na mama kumona. Tena panda mkongoni kubembeleze ulai. Kose ma baby, you're my baby. That's why I lie.
The way you know me,
that's why I lie.
Najua na kujali, nipate mwikosi. Nisipokona silali, mpaka nilewe nizime. Chumvi yenye ladha yake, nikukose nilale nja. Daktari mwenye tiba zake, usiniache na majera. Marashi yenye harufu yake, nikukose nipate uhundo. Ndege mwenye rangi yake, upote nikosera. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Kupendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Kupendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo 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 mama, kukuwa chando siwezi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo 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 mama, kukuwa chando siwezi.
DJ Gabu, yeah. DJ Gabu, ID teacher, 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 wapako manogo. Mwenye maumivu kupapana dogo. Mia fili mia penzo menisko. Sifuru kuti mimaya, yeah. Kwa wangine nime zibambuni, uba kima penzo mechuhuni. Mimi kwa kunyanga nyanga, nazima. Njoo turn the right, baby turn the left. Kuja katikati baby swing side to side. Njoo turn the right, baby turn the left. Kuja katikati baby swing side to side. Hi, 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 hi.
Karaka na jam, junango jomaskani sana kwa hamu na gam. Kawe sibeshte damu, misi wezi kuita fam. Kuna maina kwa sherem, showa na ito na mam. Jumasani ya heavy, chunga masani ya dambi. Yosi watakin juna, wababa wavitambi. Kamkopo kalijiba, basi leo si changi changi. Jumixia ni ya remi na pombeza kario bangi. Hangova kesho itaku wakaya watu wawili. Mara moja itabidi ni memeza mara mbili. Lakini haiduru, bora vako tuziseti picha. Tunachoma sana tu kwa sababu ya happy. Recipe ya
nenga kila mundu kile anada kubai. Itema ikio vivi atanama yao fly. Kaketa waka chazi. Kunea musembi muya au kena tuwele tunaidi mama brother. Kamba na mapose. Sako lili change na vefe kana mapose. Niki come around so unajua how it goes. Mr. Bragg labdo ni kutakwa meno niki flows. Oh, dakika mbili tumebonga 1 hour. Tume make El Nino na ma champagne showers. Tiba ya kuchapa sini pesa ndiyo dawa. Siri ya kuka fly sini pesa ndiyo mabawa. Oh,
bendera yetu Kenya ipeperushwe juu
juu
juu sana.
Triumio.
Sisi wa Kenya
tunawe,
yeah. Tunawe juu juu sana. Ajeki mkurugenzi mzalendo, black red and green. Najivunia sana maneno young fresh and free. Niko huru raia bariani ni clean. Patriot before Maringa bebe Champions League. Kaza mlinguti bendera zipepe humbaka. Nasikia ripoti magari sinapita jumbaka. Moja ni nguvu si uishiki arambe. Kuzma maguti mabaja ndo upate mkupaka. Mgenya halisi, nasikia ifiche inonekana kwa raisi. Mboka inapigo fe inafando fle naishi. Chuta mkona vijana wakjenga inchi.
Peperushwe juu, juu sana.
bendera yetu Kenya ipeperushwe juu juu sana. Sisi wa Kenya tunaweza,
tunaweza Kenya hutana tena.
Ile siku tulipata madaraka tulisele proud proud hata siwezi eleza feeling. Nando mana tulipiga shangwe na nderemo, wazalendo tukasare vako za beberu. We are freedom fighter, niko free filanga. Cheki around vile wa Kenya tumejipanga. Tunapendana kama ndugu tunajengana, kushikana ndio mambo tunaduga wangwana.
Ipeperushwe juu, juu sana. Bendera yetu Kenya ipeperushwe juu, juu sana. Sisi wa Kenya tunawe,
nimekuwa na siku mbaya, fuko ekonomi mbaya, morio ashavuta waya, nanada yako ganji mbaya. Launa kunywa vile miwa kunywa, pesa kina niwasha na jikuna. Nyama kwa nyama hapo njuguna za ipambi. I'm not boarding kamiguna. Hey, is it you niona IG? Niko na form ni show ID. She said I'm between 18 and 24. Nika mshow me waka na kina John Mushiri. Basi, 2018, 24. Pombe tu, sigara nilia check in on viri. Siwa wenu na itongo kankaka. Nono na misaka sile utanipata. Nimekwa na siku mbaya, fuko ekonomi mbaya, morio ashavuta waya, nanada yako ganji mbaya.
Kama tembe ni mebeza, kiuno kata kama razor. Stop with the teasing, acha kuniongeja. Baby, pasirofi kama dam. Baby, I'ma blow my money like Saddam. Oh, say me, girl, you know you better than him. Baby, girl, nobody better than you. Only you, only you. Nobody better than you. Baby, you, baby, you. Chakocha moto krisi na chumeka. Apeleu kama na pebeta. I'm running first, I'm running later. I can't wait to put it in the pump. Baby unani pele kana race. Baby the way you want you are waste. Moyo na dunda ni kama na de. You put it on me again and again. No mama ya. Besi bis kutanya. Kato kwesta funja tachagani. Why you come faster faster TJ? Mama na baba yako kankamata you know.
Baby be ready when I run up on you. Oh na 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 na. I'm getting ready, I'ma run up on you. Oh na 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 na. Baby be ready when I run up on you. Oh na 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 na. I'm getting ready, I'ma run up on you. Oh na 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 na.
Aisha, Aisha, Aisha. Mzuri kama kachoro bodi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata. Like my oh my. Gozi yake inavometa met kama shima. Hivi we unazani na kutamani la nipo interested zaidi ya vile navodhania. Kina ndio kampani na machache ya kukuambia. Oh, oh, oh. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful.
We kwanza umemaliza shule ama bando? Nataka nijue, wajua na kupenda sana, wazazi wako wasinizingu. Tatizo nikipenda waga na zama na shindo kondo, na moyo umeshajenga kanyumba kwa ndani na wingi wa joto. Yani kikuche kitu na baki bubu watasionge. Icho kiatu juu kasura kama mama kweli umenijas. Rosella, wendo manzi minapenda. Rosella, kweli misi toku tena.
Rosella, odoje wie ya tafita. Chengi mita nono upera, ine mingi nipogadita.
Rosella, wendo manzi minapenda. Rosella, kweli misi toku tena.
Rosella, odoje wie ya tafita. Chengi mita nono upera.
Kani kiminaji.
Just hit me up 0729-691-892 and call me
DJ Gabu.
We unakafige kani kiminaji. Toto umeiva ukawe kwa nazi. Nilikuona kwa mbali nikafilu chizi. Ujue kukufata mie kuwa easy. Tangu hizo enzi adi siku easy. Nilidata kwa kukamu na kizizi. Wanaopige sana namba iko busy. Usuwasikize yao baby take it easy. Kwa icho kiuno chako baby when your body. Ponda raha uko nami na mina mwaga noti. Kwa icho kiuno chako baby when your body. Pondara huko nami na mimi na mwaga noti.
Nasikia unapiga gabu, nasikia unapenda kitu kuu. Jaila lisha mwili fika iko true. Jaiza lisha nikupatie wajukuu. Ski brown aligeuza serikali yani kuu. Asuna nipa waswas kwanza venye hiyo asi navuta wafasi. Basi unipe chance yani nipe nafasi. Ndovu nikupe yote na sio kiasi. See, I could choose you and it'd be no shame. Well, I could do it and do it over again. Siwezi kushare himalie endi chain. Halafu tuongeze ndovu kuu your name.
Kwa icho kiuno chako baby when your body. Ponda raha uko nami na mimi na mwaga noti. Kwa icho kiuno chako baby when your body.
DJ Gabu on Instagram at DJ Gabu Ali Teacher and on Twitter at DJ Gabu _ Ali Teacher.
Wake si banduki, si ondoki, nimezama kina. Matusi si mkuki, si bunduki, mnajisumbua. Na lala na ye, na mka na ye, na mola na kanipa ye.
Tatu hatu ya Ali Madam Sensation
wala kweli mweza kuchali. Usilete frustration na kupenda mpaka basi. Wapambenuksi, umejavi jima choko doko do. Penzi walitenuksi, wabaki wakicheka komo. Viandani vizidishewe, na mila usiachena na ho. Ukanieka pressure, stesi zikatoka Kongo.
Tizo yetu, tuna ya tatua wenyewe tu. I knew you are the woman of my life. Kisa usara ulo na yotu.
Is this one easy to my love? That made me love you. You're too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Babe, utena unansikiliza. Unanishim, gasikia kamilika. Najitahidi nisije kuja kumiza. Unasaili bora my love. I need you, need you to know.
You have all the trust in me.
Need you to know.
You have all the faith in me.
Need you to know.
You have all the trust in me.
Need you to know.
You can have all the faith in me. Put all your trust in me. Have all the faith in me. Put all your trust in me. It's a beautiful thing. Just to be in love. Ye ndo atima yangu walopanga mola. Kitengo malumu, sent for map above. Shorty got me drowning in love. She my ride and die, she be holding me down. I never find a body better, we like Bonnie and Clyde. One thing for sure, I know she got me for life. And you have to know that I love you and
japo sitaiona kesho. Uwepo wako ni ushahidi tosha, sitaji maelezo. Wake wazuri wapo.
Is this one sister to
my love that made me love you?
You're too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Baby, utena unansikiliza, unanishimu, kasikia kamilika. Najitahidi nisije kuja kuuliza, unasaili bora my love.
I need you, I need you.
Niyo nishimi unokata, leo kupiga shere. Together mina we, kama maji tutakata. Tujivinjari bebe, ratu wajiba wenyewe. Napendo na vyo pinda, pinda, pinda mugongo. Unani maliza sheri, kodi ulivo jaza, jaza, jaza mutoto. Oh mashallah my baby, ikisema go, 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 lo, go, go, lo, baby. Wenenda paka chini, 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 chenda paka chini, chini, chini. Tenda wakisha moto, 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 to, baby. Kasi badae kwa tini, tini, tini. Wenenda paka chini, chini, chini. Leo mpaka kokoriko, koriko. Kokoriko, koriko. 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 Enjoy this night, baby. Pole pole ukicheza na mi, unavyotingika deadly. Let's get high, tusijipimie, situnywe tulewe. Baby walai, navyo kupenda mie, ukianguka kubebe. Nikisema go, 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 lo, go, go, lo, baby. Wenenda paka chini, chini, chini. Chenda paka chini, chini, chini. Tenda wakisha moto, moto, moto.
Hela mtoto fizikali, uliumbwa uje uwe nami. Let me give you good, good loving, boy. Oh yeah, come closer, baby, whine it for me. Yeah, yeah, me.
When you shake your body, I can feel it. It can be magic, oh baby.
Kupa moyo wangu sheri, wasi wasi wa nini baby. Moyo wangu sheri, wasi wasi wa nini baby.
Na kujimwaga uwanjani, uwanjani sigoma laki toto sunga kando ka uwezani, uwezani kulia kushoto nimeshika pakandani, pakandani watoto vipoko na bibi ndo kiunoni, kiunoni.
Basi leo tambaye kwa magoti, atuchezi bedini kwa moti, mukono papa serimoti, kuchape kishoti.
Ona bombi limekolea na yumba, ba, ba. Anayumba, limekolea, anayumba, ba, ba, anayumba.
Yule pale limemlemea, anayumba, ba, ba, anayumba. Limemlemea, anayumba.
kapa kiti kaje kakae na kagizia takila kachomeshe na shtura
mechileo taita mapetu mbuli kutoto kila aina aina sampuli hakuna kunyonga mangi watoto livo faini michezo ya gizani hakuna kunyonga mangi watoto livo faini michezo ya gizani
basi leo tambaye kwa magoti atuichezi bedini kwa moti mukono papa serimoti kuchape kisho
ona pombe limekolea na yumba ba ba anayumba limekolea
DJ Gabu on Instagram at DJ Gabu ITJ and on Twitter at DJ Gabu underscore ITJ
We ni mwenyeji Kamu we si mwenyeji Mind your business Kuna taka ule anaichapa mpaka ilale Basi arakisha njona Bima inanukia shasha mane Ustupe nini kwa flona Super komudia ladha gane Nezenda fast au slow baby. Naiva nikisikia mabob male Nkitafta plan ya do yeah. Tuanzishi vita, tunamaliza Na ni ukinita, tuma mamita Au malipsinka, wanawaingiza Na panda steju, na unamujiza Mwani chineja, baba wakeja Wananiti, wananiiga Likuwa na choma, mpaka kwa filter Kabadoko ushago Life iko order Bako kweli na sound unachocha
Mile naifanya, siyo hoja
yeah.
Kuku isi nisi tunazosa Tunaifanyaga
Proper,
die number two, wakanichu dadaro Songa jenga shule, wajua lipe karo Saimi ndio speaker, Franco le kaparo Machutas na biga ki Usman Kamaru Kwa fam ya kipang si kutoka So fam ya kipang kitatoka Kwa mimi ya mini ni jasho na damos na toka Nkiroga hindili na treat kama dini Saima device inakuja na mzinga Wanani die na nijuzu waliringa Mungu wa kisansi unajua wezi pinga Odds iko right, misi chezi na tinga Okay Kifemi kijembe kikali Bila buti na bidwa kubali Pata jalu jwe nani ya kujali Hi maisha ni tamu na chess na makali
Life iko order Bako kweli na sound unachocha
Bile naifanya siyo hoja
yeah.
Kuku isi nisi tunazosa Tunaifanyaga Proper
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 Proper Tunaifanyaga Proper
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 Yes, nani yako in the zone, aje Na ana feel right at home, aje Kuchajwa nlikuwa kwa chum, aje Na arufu ya cologne, sorry Na sija iko saka form, sorry Last year nluza my phone, sorry Jena niliota na perform, sorry Na kabla kuota nliperform Short now you know kwa cliff Kabla ujwe mambo ya drone Granda imeja na kif Na grind nikana clone
nikana
Kiuliza nana ni guiji hapa mina sikianga kam na possession Mwezi ni pima, mwezi ni zima Nani mengia na sikiona niambia Life iko order, bako kweli na sound unachocha
Bile naifanya siyo hoja
yeah.
Kuku isi nisi tunazosa Tunaifanyaga proper
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 Proper Tunaifanyaga Proper
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 Proper Tunaifanyaga
Life iko order Bako kweli na sound unachocha
Bile naifanya siyo hoja
yeah.
Kuku isi nisi tunazosa Tunaifanyaga Proper
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 Proper Tunaifanyaga Proper
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 Proper Tunaifanyaga Proper